Naume munange wankola bubi okumalira ebyange ne sikungula. Obutambuze muulire ku bino bye nsuubira bannanga bakazi ndagala namunnakiraba nagenda ne nkola pulaani z'ekibuga engeri ensimbi gye lyangalu konze kanoonye bwe nzikwasiza nzifune nange nasooka neŋŋaana okuwasawasa ne nfunayo omukazi ow'ebbalibbali ng'eno bwe nnoonye omuntu ajyamu asaana olw'omwoyo n'omutima gyensibiddeko konze munnange bwali mukulu kanfubasanga ndi mukwata kakawera mpaza omukazi gwe nnumba namukwakula teri afuna nsimbi naba musiru eyate ku mutego nejjuukiriza njodde engeri gye yanjagala nambuzabuza ne pulaani ze nnakola nanzifulula ng'ate n'ensimbi azaagala okusinga nze ono katona nnyo abakazi bw'ofunangamu amagezi ageebuulirira agalengera ekijamu n'otokikola weebaze mukama eyakuteekamu akalaba kubanga basinga akagezi ajja luvannyuma omala kola nsobi ne wejjusa nakiyombekedde yansogolamu akalaba neemunya kuntaka emboozi gye mpitayita ne bwe tubaffe embiiza atanyumiza ng'awera omusajja limuzaalamu omwana kyagenda kumuwa obugagga bwalifanyumya n'abeekika gye bonna talibajuza ate nga nange ekyo kye nalinsaba obwedda nange ekyasira bannange kinzibirako n'ekigali n'entwala okusaba entomo ako ke kakoti akali kankubye embaga omukazi omutunzi w'omwenge mwewuunyiza okunzanya akatemba ne mumatira teyatendeka maamu mwebasangako yakola bannange ndabye ne munnanga ntaasa waana mulimba gwe ssaako walwa mirembe okumbonya bujenye bubutyo kubanga kuziba maaso nakuwemula naume yakunza n'embeera nga gubaloga munnange yalaba akatebo kanywezeza embeera z'obulamu n'azikologa ndowooza mmatire bwanaabaamu ekiramu enyama gye yali ampeeka nga takyagirya n'aganza obutulo obwakatunkuma ng'olunnengerako nampandulira amalusu njagala mukama akimbuulireko oba ekireeta ebya n'abaluuto yanvuma ebikuma ebijjuza loolesebo olwo nga nsigala mutima kwerowooleza omuntu azitoye bwanaakumwa ne zaali mu bbanka ne nzimalayo omusanyuse senga nazaalayakaana nandigibaze anti ebyabasajja bye bituluma musimbi gwe nayiwa nanzirizaako ekikubiro omuntu eyayina nemotoka ey'obwebange n'enjikuba ebbeeyi olwananganda tewandibadde gwe n'ombonyaabonya alowooza bannange ndabye ne munnanga ntaasa woonawo mulimba gwe ssaako walwa mirembe okweyisa obubi mukwano zikweddeko nayagala noonye wanangobera neyetambula nga nsokoleko ennyombo nabe yali anfukamirira bwaganyala kabula akato mukazi anfumbye n'emmere nakiyombekedde ng'afuga bubi omwavu bannanga omukazi yandiika omwenge gw'ebita ne mu mutwe akawumbo n'akagwiza Bomara wabwa roganire wasebo Nari kuka were kebaba doseka Ediali anda umeri anini andasi Tuba kutuka katibandi tulabie Mbwaya rama manjire chate na ajusa Na yangala kanze pagusera Bwengenda mugambe koya samu kabyo Kwanza kunyanga munange no kutesa Chemba mkube mbike jaruwaruwa Koko kwaya wana sivira kemi kuku Banange na viene munanga daza Wana umonima Mwesa kwa ramirembe ukumbonya unyenye uoju Now, women are to go one by the room. Why would I have a strike in some messages? Omogas and a woman go Magarova, Tapula Sanga Makanoga de Maga, never much of a no use. I don't take a home. Whenever you never young, the women are one, no one go once my own and see for now. Genetica, but what did you mind as a civil? Amajana bengaringa zino chemba izemu Ejidi wajikuo kute musao Kazitazi kwa honga sukumedia bali Kazitoni kiriso kuruza waka Ata kono sako kwa garende ku Na waboto liwero liye kango genze Nibasa jabanda ufeba njibenda mie Abono nekeromu impora mbora Na fukira dare jitaka sakwanga Sande kweta mira Yari ya mumanyi ya mkugamba Ngete mali mwenge denga Kwebali ya kembele Wabulanda vile muna angadasa Wana umolimba Mwesa kwa ramirembe Ukumbonya unye nyokotio Bananda vile muna angadasa Wana umolimba Mwesa kwa ramirembe Uweiso vimkwa Wana umorima Wesa kwa ramirembe